girl, nah, I don't lie. You see what me till the day I die. Usije kuzenguta toa wae. Kwacha siwezi wala kuwaza usiwai. Would you be my Valentine?
Kama za kimanga, pigo, pigo, pigo. Hakika unanipara, baby unanipara, mama. Hakika mwingine sitamani. Kwako natuanga fanya makazi nyumbani kwako. Sinaga mfano wako. So baby please, why don't you leave, stay.